gudoomiye deegaanka goob gaduud buure ee gobolka Baayo Weibo uu soo noqday ku hadalay isbeddelkii uu ka sameeyay deegaanka. Sida uu Cali sheegay oo ay gudoomiyaha deegaanka goob gaduud buure ee gobolka Bay iyo mar uu la hadlay shabakada warbaahinta Warsan ee magaalada Baydhabo, Weibo uu isagu ka hadlay arrimo badan oo ay ku mid tahay isbeddelka iyo ka sameeyeen deegaanka. Tan in markii uu isla magacaabay gudoomiyaha deegaanka goob gaduud buure ee gobolka Bay. Dhanka kale gudoomiyaha oo hadalshay sii waday Weibo uu sheegay antii wadan dadaalo dheer ee taas oo ay sidii bulshada ka nool deegaanada goob gaduud buure ay u heli lahaayeen adeegyo dhameystiran oo yen dheerta walbarashada caafimaadka amniga.